The music on this one.
Explode on the beat.
Oh yeah, oh yeah.
The pass of music.
Yeah. I gave you my life, oh. Siku dhani kama siku utaubwaga moyo. Nikakuita wife, oh. Abadani siku dhani utaubwaga moyo. Na mapenzi ukaupa moto, kakata mapanga. Zangu njozi zikageuka ndoto, umezipanda panda. Siamini leo mtoto, umelipata danga. Moyo naumia, najinamia. I swear unaonesha ilavu, matrabo na kubembeleza sana. Ila soka sijui. Sawa, nimesha bembeleza sana.
Sawa,
tumesha kwa madui.
Sawa,
sawa. Yote sawa. Sawa, nimekubali kuwa mwasi fimbo. Yanini unitoe roho tukabane shingo. Uwanja wa mapenzi mwenzangu umegeuza wa ulingo. Safari ya mimi na we imefika ukingo. Sawa, umevunja imani, ndo mwisho wangu kupenda. Mapenzi tena sidhamani, nakosa amani vile minatenda. Ninajua ngombe maskini ya zai. Duma na nakonda moyo. Yote sawa. Na mapenzi ukaupa moto, kakata mapanga. Zangu njozi zikageuka ndoto, umezipanda. Siamini leo mtoto, umelipata danga. Moyo naumia, najinamia. I swear unaonesha ilavu, matrabo na kubembeleza sana. Ila soka sijui.
Sawa,
nimesha bembeleza sana.
Sawa,
tumesha kwa madui.
Sawa.
Sawani.